Thank you very much, Elder Cousin.
Asante sana, Mr. Joseph.
Shalom, shalom.
Shalom, shalom.
First of all, I want to thank Yahweh for bringing me here.
Namaskar Yahweh pasal ng pagdidihaba.
I want to thank all the people like Elder Jackson who put this conference together.
Namaskar po ang Elder Jackson pasal ng pagpapanyo ng analisis pasal ng pagdidi ko kamano.
And I want to thank Elder Joseph and the other elders that are doing such a work here.
Yeah, namaskar Joseph. Nawawala pasal ng pagdidihaba ng pagpapanyo.
Uganda is a very special place in my heart.
Uganda iko na sehemu na fasi nzuri moyoni mwangu.
Because when Yahweh brought me here, I was the first one to bring this message.
Kwa sababu Yahweh aliponileta hapa, nilikuwa kwanza kuleta ujumbe huu.
And we've had a lot of peaks and valleys since then.
Yaani tulikuwa na mabonde na pia milima ya kupanda.
But I really think it was Yahweh separating the wheat from the chaff.
Lakini nadhani kana ya kwamba Yahweh alikuwa akitofautisha mabuku na ile ngano.
And from the very beginning, Elder Joseph was always a warrior for the truth here.
Na kutoka kwa mwanzo, huyo ndugu yetu Jackson alikuwa yani askari kwa sababu ya kushindania haya mafundisho.
And also Elder Jackson with him.
Hata mzee Jackson ambaye alikuwa akishirikiana katika hiyo kazi.
And Sister Sophie.
Na pia Sister Sophie. And then to Sophie.
Sister Agnes.
Pia, the Andrew Agnes.
And this was all the way back in the beginning, I believe, in
2006.
And Uganda went through a lot of growing pains for over 10 years.
Yaani Uganda ilipitia kipindi ambacho ni kigumu ama chenye uchungu wakati ilipokuwa ikikua.
But these original people never gave up.
Lakini wale waliokuwa chanzo hawakufa moyo.
And then Brother Andrew.
Hata ndugu yetu Andrew.
And Brother Edward.
Na ndugu yetu pia Edward.
And then all the rest of you that have come here.
Na wale wengine wote ambao mlishirikiana katika hii kazi.
And for me though, even when it was that small group, I never gave up on you.
Hata nami wakati kikundi kilikuwa kidogo, mimi basi hata mimi sikuachana nanyi.
So I feel like the Apostle Paul that said he fathered some of those congregations, this is one that I feel like.
Kwa hivyo hata mimi najihisi kama Sauli, vile alivyokuwa kufanya kwamba amebuni makusanyiko, jinsi vivyo hivyo ndivyo mimi navyojihisi.
And I'm so, so happy and special to see so many hundreds of people sitting here in this room.
Nafurahi sana kuona nyote ambao mmekuja leo.
And this is only the beginning.
Na huu tu ndio chanzo.
Now that the foundation is laid, the source of Yahweh is going to go in money.
Msingi umetiwa sasa kazi ni songe mbele.
How many, do you know how many seas, how many oceans are listed in scripture?
Je, unajua katika maandiko umetajwa bahari mara ngapi?
You have the Mediterranean Sea, right?
Kuna hiyo bahari ambayo umetajwa inaitwa Mediterranean.
That separates Europe from Israel.
Ambayo imegawanya nchi ya Ulaya na taifa la Israeli.
And of course everybody knows the Red Sea that Moses parted.
Then alafu ndio tunajua ile bahari ya Shamu ambayo Moshe alipasua njia.
But what I'm looking at now is the Black Sea.
Lakini ninachoangalia sasa ni ile bahari nyeusi.
In front of me is the Black Sea.
Mbele yangu ni hiyo bahari nyeusi.
I see a sea of my brothers and sisters, my black brothers and sisters from Africa that is like a tsunami.
Yaani naona bahari ya ndugu wangu wapendwa wa Afrika ikiwa kama bahari inapochafuka na kuwa na tsunami.
And you want to know something? The Black Sea is up near Russia and those areas up there.
Unajua hiyo bahari inaitwa Nyeusi iko katika maeneo haya ya taifa hilo la Urusi.
And that's where the Israelites, the lost Israelites, that's where they went to when they left Israel.
Na huko ndipo wale wa Israeli wanasemekana kwamba walikimbilia makimbilioni ama walipotea, walikimbilia maeneo hayo.
And in the end time, Yahweh says he's going to call back the Israelites back to the land of Israel.
Na nyakati za mwisho Mungu anasema kana kwamba atauta wana wa Israeli warejeshe katika taifa la Israeli.
Not from the Black Sea up near Russia, but the Black Sea right here in Africa.
Si kutoka maeneo haya ya Urusi, ya bahari ya Urusi, lakini kutoka hapa Afrika.
I'm so honored to lead this congregation.
Naheshimika sana kuwa kiongozi wa kusanyiko hili.
And we were sharing before that what makes us different than other congregations.
Tulikuwa tukishirikiana kwamba utofauti kati yetu sisi na makusanyiko mengine
is the doctrine.
Ni mafundisho.
the 27 lessons we have.
Wieder für die schon meine Sonne schien das Wasser für diese Nase.
That were given by Yeshua to the apostles.
Ja, die Bergmann Yeshua auch hat alle Mitume.
And that the apostles gave to others.
Alle Mitume auch Kabine Wengine.
Who gave to others?
Now auch Kabine Wengine.
And now we have those lessons.
Na, das ist die Tugendheit von Fundisho.
And some of them are so simple.
Na, von Fundisho Wengine kann ich ja auch immer besser.
The dead are not up in heaven, they're sleeping in the ground.
I can
show you at least 10-15 scriptures from scripture that say this. And yet 99% of the Christian world believe you die and you go to heaven. And yet we don't just believe it, we can prove it. We can prove that you don't burn in hellfire forever. We can prove that the Sabbath is still a commanded assembly today. And we can prove that Yahweh's Torah was never nailed to a cross or anything else. But it should be nailed to our hearts. So as I look out and I see the sea of my brothers and sisters from
Africa,
about 75% of our congregation is in
Africa.
And since 2016, where Yahweh kind of purged this work,
wakati Yahweh alijaribu yale kuleta usafi ama kuondoa yale mabaya kutoka kusanyiko lake,
we've had many, many tens of thousands of people come into this work from all over
Africa.
It is amazing to see how fast the work is growing. People ask me all the time, who are the 144,000 in Revelation? And I always tell them, well, I don't know all their names, but I can surely tell you where most of them are from. Africa. Because the African people have open hearts. And they understand judicial order. So our congregations are also growing in Asia and South America and all over the world. But the core of Yahweh's work right now is here. This is the epicenter of
Africa.
So we have a lot of work to do. I'm excited for the next 2 days here. Then we have a team that will be going to Burundi later in the week. And the same in Burundi, hundreds and thousands of people coming to faith. Some Christian congregations with up to 400 people, the pastor and all the people joining the truth. So, time goes very fast. The Bible says the day of Yahweh is 1,000 years, 1,000 years is as a day. And I feel like I was only here maybe 2 or 3 years ago.
And
in one way I felt like I never left. And yet it was 7 years. Wow, a lot has happened in 7 years.
Well,
remember that thing called COVID? Or should I say the fake COVID? But I thank Yahweh for
COVID.
Because Yahweh allowed COVID is a dividing point in our life. Because you know, the people in Yahweh's congregation is thinking it's the end of time for 2,000 years.
Kwa sababu watu walidhani kana kwamba muda na wakati ulikuwa umefika kikomo chake sasa katika enzi za miaka tunazoishi ya karne hii ya 2000.
But we know there's several things that have to happen before the end time can come
again.
One was Israel had to be a nation
again.
Israel is the fig tree in
Matthew 24. Israeli ndio unasemekana ndio ule mchini.
So we saw that in 1948.
Tukio hili jambo lilitendeka katika mwaka 1948.
The book of Isaiah says, can a nation be born in one day?
Kitabu cha nabii Isaiah kinauliza, je, taifa laweza likazaliwa na siku moja?
Yes, May 14, 1948, the nation.
Na ndio ni kweli, huo mwezi wa 4 ama wa Mei hiyo tarehe 17 mwaka wa 1948.
And interesting enough,
Chambimu,
the Church of God elders,
wazee wa hilo kanisa na Church of God,
back in
1931,
unanimously sent Elder Duggar to Jerusalem to prepare for the end time.
Walimtuma huyo mzee anaitwa Andrew Duggar aende katika nchi ya Israeli kule Jerusalem akapata kuweza kuandaa kazi ya nyakati za mwisho.
In 1931,
yani mwaka wa 1931,
17 years before Israel was a nation, he went there to prepare.
Miaka 17 kabla ile nchi haijakuwa taifa.
Because Yahweh doesn't do things haphazardly.
Kwa sababu Yahweh hufanya mambo yake na mpangilio.
He knows we need preparation and we have to prepare for his kingdom.
Anajua kwamba tunahitaji maandalizi na lazima tuandalike kwa sababu ya ufalme wake.
Then Elder Duggar came back in 1931.
Alafu kisha mzee huyo Andrew Duggar akarudi mwaka wa 1931.
And he didn't go back till 1952 to Jerusalem laying the foundation for the work we're doing today.
Kisha akarudi ya kwamba mwaka wa 1952.
When Elder Duggar died,
wakati wa mzee alipolala huyo Andrew Duggar,
his son, son-in-law, Gordon Fowle, took over the congregation there in Jerusalem.
Mkewe, Gordon Fowle, akachukua hiyo kazi kule Israeli.
And I had no idea in the 1990s that Yahweh would raise me up to go to Jerusalem to do this work.
Basi mimi sikuwa najua miaka hiyo ya 1990 kwamba baba angeniinua ili nikapata kuweza kuendelea hiyo kazi.
But Elder Duggar's daughter, Naomi Fowle,
lakini binti yake anaitwa Naomi Fowle,
she invited me there to take over the Duggar Church.
Alinikaribisha ili nikapata kuweza kuongoza ile kusanyiko la Duggar.
The only thing, there were no people.
Kile kilikuwa cha kushangaza ni kana kwamba hakuwa na washirika.
I literally was preaching behind the podium of Elder Duggar wondering where are the people.
Mimi nilikuwa nikisimama pale na kuhubiri nikiuliza, je, watu wako wapi?
But again, it was judicial.
Lakini ilikuwa ni ile haki ya Yahweh.
Yahweh had to show in an orderly manner that I was going to be the leader taking over that work from Jerusalem.
Basi Yahweh ilikuwa lazima nionyeshe kwa mpangilio ulio halisi kana kwamba mimi ndio nitaitwa na kuchukua hiyo kazi na kuendeleza mbele.
And for 22 years, we've been doing that work.
Na mpaka sasa miaka 22 nimekuwa nikitenda hiyo kazi.
And still today, I'm still doing that work.
Hata leo ni ngani natekeleza hiyo kazi.
Israel has had some problems in the last few years.
Israeli wamekuwa na shida zao ama taabu zao miaka ambayo imerudi nyuma.
And it started right before COVID.
Na ilianza hata kabla pigo hilo la COVID.
If you remember in 2019,
ukikumbuka kwamba mwaka huo wa 2019,
about 6 months before COVID came,
miezi sita kabla hilo pigo la COVID,
I was sharing that Yahweh's blessing on Israel was temporarily going to be taken away.
Nilikuwa nikifundisha kana kwamba mkono wa Yahweh utaondolewa juu ya taifa la Israeli kwa muda mfupi.
Because Israel made several major mistakes.
Ni kwa sababu taifa la Israeli lilifanya makosa fulani fulani.
One was they allowed homosexuality even in Jerusalem.
Cha kwanza walikubalisha ushoga hata katika mji wa Jerusalem.
One was that they were allowing even like two men for adopting babies.
Hata walikuwa kukubalisha wanaume wawili wakapata kuweza kuenda yaani kuchukua watoto wasio wao wenyewe wamezaa na kuchukua kama ni jamii.
But the biggest problem that Israel made was when they stopped the Sabbath law.
Lakini dosari ama ile kosa kubwa ni wakati walipoondoa ile amri ya Sabato.
I used to say that no matter what happens in Israel, Friday afternoon when the sun sets, everybody keeps Shabbat.
Yani ilikuwa hapo awali kana kwamba jua linapotua katika siku ya maandalio ya Ijumaa, kila mtu anaacha kila anachofanya kwa sababu ya sabato, kwa sababu ilikuwa ni sheria katika nchi.
That changed in 2019.
Ilibadilika mwaka 2019.
Israel changed the laws that shops are now open on Shabbat, buses are running, people are working.
Basi wakabadilisha hiyo sheria, sasa basi zinatembea, watu wanafanya kazi, pia mabiashara maduka zinafunguliwa.
And they said it's optional. If you want to give, you can, but if you don't, you don't have to.
Sasa wakasema basi wewe mwenyewe ndio utajichagulia, unataka kutunza sabato ama kama unataka kutunza sabato.
Same thing the Worldwide Church of God did in 1994 under Joseph Kabila.
Ndipo hiyo ile kanisa la Worldwide Church of God ilifanya hiyo chini ya huyo kiongozi aliyemuita Joseph Kabila.
He said that the Sabbath is no longer a commandment, it's optional.
Wakasema kana kwamba sabato tena sio amri, ni mtu mwenyewe ajichangulie kama atatunza ama hatatunza.
From the time that man gave that sermon,
kutoka wakati huyo mwanaume alipeana hayo mahubiri ama ujumbe,
he was a fairly young man in very good health.
Alikuwa ni mtu ambaye hakuwa mzee sana na alikuwa tena katika afya njema.
Exactly 40 weeks later he was dead.
Baada ya majuma 40 yeye mwenyewe alikuwa amelala ama kufa.
On the Sabbath day,
tena katika siku ya sabato,
on the Feast of Trumpets,
tena katika siku kuu ya tarumbeta,
Yahweh's Sabbath is not optional.
Sabato ya Yahweh si ya kuchagua.
And Israel is learning a hard way.
Na Israeli wanaendelea kupata hilo fundisho katika mapigo.
90% of the people in Israel are secular, they're not religious according to the Torah.
Ya kwamba watu katika Israeli yapata 90% ni watu ambao wasiokuwa na imani yoyote.
And they want to be like commercial Babylon, they don't want to be like ancient Israel.
Yale wanataka kuwa kama taifa hilo la Babeli ama Mayakani, na wanataka kuwa kama watu wa Israeli.
They want democracy.
Yale wanataka wenyewe wakapate kuweza kujitawala.
Or like I like to say, even democracy.
Hamo kama vile mimi wanapenda kusema, demonocracy, demonocracy.
Demonocracy is not from Yahweh.
Demonocracy hiyo itoki kutoka kwa Yahweh.
Yahweh is a theocracy.
Yahweh ni theocracy,
meaning Yahweh on top in his Torah and everything underneath.
Yani inamaanisha Yahweh juu na Torah yake na yale mengine yote chini.
So this was Yahweh's call to go to the wilderness.
Basi ndio ndio mwito wa Yahweh kutuita twende jangwani.
And it started with COVID.
Na ilianza na COVID.
For almost 3 years Israel was completely shut down.
Yapata kama miaka tatu hivi taifa la Israeli lilikuwa limefungwa kabisa katika mipaka.
Even their own citizens could not come in or come out.
Hata wale wananchi wao hawakuweza kuingia katika ile taifa wala kutoka nje.
People were not allowed to leave their house even to buy food.
Watu hawakubalishwa hata kutoka nje ya makao yao ajili ya kwenda kutafuta chakula.
And if you left your house to buy food, you wind up with an ankle bracelet like a Christian.
Yaani ukiondoka katika makao yako kwenda kutafuta chakula chako, basi unatiwa pingu katika mguu wako.
And how did they know who left the house?
Walijuaje watu wale waliondoka kutoka makao yao?
That dumb phone that travels with you.
Yaani ni kwa sababu walikuwa wanawafuatilia kupitia simu za rununu.
It's not a smartphone.
Yaani sio simu ya rununu.
Satan calls good for evil and evil for good.
Shetani anasema chema kibaya ni chema na chema anasema ni kibaya.
And if you're holding one of those iPhones, what they call smartphones,
na kama uko na hiyo simu ya rununu,
you're holding which is part of the mark of the beast.
Yaani umeshika moja ile itakuwa hiyo alama ya yule mnyama.
Israel was the first one to make the green passport.
Israeli walikuwa wale wa kwanza walibuni hiyo passport ambayo inasemekana ni rangi ya kijani kibichi.
Meaningly, unless you took that injection in your arm,
yani inamaanisha kana kwamba wewe haujachanjwa,
you could not go and buy and sell, you couldn't work, you couldn't leave your house.
Hungeweza kwenda kununua wala kuuza wala kutoka makao yako wala kufanya kazi.
Prime Minister Netanyahu said no PCR test, only injection.
Yaani kiongozi Netanyahu ile taifa akasema kwamba hakuna kule kwenda kujaribiwa kuonekana kama uko na hiyo virusi, lakini ni lazima ukapata kuweza kuchanjwa.
And the virus brought this all over the world.
Haya yote yakaendelea katika ulimwengu wote.
I don't know how bad it was here in Uganda.
Sijui ilikuwa hilo pigo lilikuwa limewaadhiri katika njia gani hapa Uganda.
All I know is I could not go to the supermarket to buy food if I didn't have the COVID jab. And by the way, it doesn't even work, as we all know. More people die from the COVID shot than live with the COVID
shot.
But that was a wake-up call in my life. I hope it was in your life too. Because I realized the mark of the beast is here. It hasn't been instituted worldwide yet, but it's here. The technology is here. If we look in scripture and be honest with ourselves, it's very simple. Mark of the Beast has nothing to do with Sabbath keeping or Sunday keeping or that kind of
thing.
It has to do with working and buying and selling. And very simple, if you did not have the COVID jab, you could not buy food. What more do you need to know with the mark of the
beast?
So how would they know whether you had the jab or not? By the phone. Elon Musk said that phone is an extension of the hand. So, in the future, the globalists, they may put a chip in your hand. But they don't need it for the mark of the beast. All you need is the QR code that's in your phone. And that phone is tracking you and tracking everybody around you. So today I want to talk about the wilderness. And the underground congregation. And the first thing with that is get rid of those phones. Your body has a frequency. That's why if you're sick, you take temperature to see your temperature and the frequency of your body. And through those phones, they can manipulate your body frequency. This is not conspiracy, it's fact. The police use it for riot control. If there's a riot, a football game, by changing the frequency, they can make people dizzy, vomit, even pass out. So COVID has shown us the underground congregation is here. And it's time to go to the wilderness. There was one big question to me though in the last 6 months. Because as Babylon goes, so does the world. And they just had an election in Babylon. And you couldn't get more different than Donald Trump to Kamala Harris. And I don't mean how they look, I'm talking about their mind, their agenda. Not how they look, but their agenda.
Oh,
I honestly didn't believe Donald Trump would win. Because I didn't believe the globalists would allow him in there. And look what they did to Donald Trump. The first president in the United States history that they tried to put him in prison. They tried to bankrupt him. And when that didn't work, they even tried to kill him twice. So if you don't think the globalists want to get rid of Donald Trump, you're not watching the world. But when I started to change my thinking was when Donald Trump almost died in by a millisecond. I'm not saying Yahweh is for Donald Trump, believe me. Donald Trump is not a really good human being.
Donald Trump sio mwanadamu mzuri.
He's an opportunist. But at the same rate, for scripture to be fulfilled, I believe he allowed Donald Trump to be
here. Na maandiko akapata kuweza kutimia, nadhani kana kwamba Yahweh alikubali aingie tena katika uongozi.
Because we know one of the next things to happen in world events is for Babylon to
fall.
And one of the reasons Babylon falls is because of their pride and their arrogance. And there's nobody that amplifies that more than Donald Trump. So, if Kamala Harris had won, they already had plans for cutting down the internet for people like us. If you talk against homosexuality, you would be cut out of the internet. Or anything like we believe. And they would have done this in the first 6 months of her presidency. They were already building concentration camps in the United States to put dissidents in.
So
I believe by Donald Trump winning the presidency, it's given us 6 months to a year extra time. I believe when he first starts, he's going to stop the wars. Believe me, the war in Ukraine will stop. Temporarily, there'll be ceasefire in Israel. You're
going to
see that. The economy is going to look like it's much better. And my prediction is that's going to go on for maybe 6 months to a year. But when they say peace and safety, then sudden destruction comes. Because the globalists are not just going to give up and say, Donald Trump won. Here, good
luck.
And I believe they are going to bring a world war. The Americans will go to war to try to get war with Iran, which is going to bring Russia and China into that war. And
you'll
have world war.
They've
been planning this for several years. This is something new. But my guess is it's going to be about a year after Trump takes presidency. I say that loosely because you can't predict. It might be 2 years, it might be a year and a half, who knows?
But it's a way short time.
So just like when COVID mandate was lifted,
Mikä tuli lakati ayo maagizo COVID yalipoondolewa,
the plan never changed.
Vapo badilika.
The reason why you were locked in your house had nothing to do with COVID.
Sababu ya kufungiwa pale katika makao yako haiko na sababu yote na huyu hilo pigo la COVID.
All those COVID tests were manipulated and they knew there wasn't really a thing called COVID.
Yani hata huko kupimwa kwa COVID hakukuwa na ukweli ndani yake.
But the global elites were testing how easy they can manipulate the masses.
Lakini hao wanaongoza ulimwengu huu walikuwa wakijaribu kuona kana kwamba kama wanaweza kufanya mfumo wao kupata kuweza kukubalika ama kufanya kazi duniani.
And after they realized that problem, they stopped it temporarily.
Baada walipotambua kwamba wametimia matakwa yao kwa muda wakakomesha hilo jambo.
And my greatest regret during COVID,
mimi yani kujuta kwangu sana kuku katika wakati wa pigo hilo la COVID,
had nothing to do with COVID.
Haikuwa na jambo lolote kuhusiana na hilo pigo la COVID.
As I was locked in my house, I was thinking, why didn't I do more?
Mimi nikiwa pale nimefungiwa katika makao yangu nilikuwa tu nikijiona na kujiuliza ni kwa nini sikufanya kazi hata zaidi.
Why didn't I do more to bring the good news to people?
Ni kwa nini sikufanya kazi zaidi kwa sababu ya kuleta habari njema kwa watu?
Because at that time when you're locked in your house, who knew if we were ever getting out?
Kwa sababu wakati tulipokuwa niko pale katika mafungio hayo sikuwa najua kwamba nitapata nafasi ya kuondoka nje tena lini.
And I really pray you felt the same way.
Na hisi ama naomba ya kwamba hiyo pia ilikuwa ni ombi lako ndani yako.
I don't know if you ever heard of a movie called Schindler's List.
Sijui kama umesikia sinema inaitwa Schindler's List.
About a man named Schindler during World War II.
Mtu mmoja alikuwa anaitwa Schindler wakati wa vita hivyo vya pili vikuu vya dunia.
And this man had a factory building weapons.
Huyu mtu alikuwa na kiwanda cha kutengeneza silaha.
That he personally bankrupted himself so that the weapons would not work.
Yani yeye mwenyewe alifilisika akijaribu kufanya kwamba hizo silaha zisifanye kazi yote.
And he saved thousands of Jewish lives that would have died in the gas chambers.
Yaliokoa Wayahudi wengi ambao wangeuawa wakati huo.
And after the war was over,
baada ya vita,
what do you think he said?
Nadhani alisema yapi?
Today in Israel, you can go and you can see the tree from Schindler and everybody's happy, they look up at him.
Ukienda Israeli leo unaweza kuona miti ambayo ilipanda kutoka wakati huo kama kwa sababu kwa kumbukumbu lake na watu wanafurahia kwa hiyo kazi yake.
But when the war was over, did he say, wow, I did a good thing, I saved thousands of lives?
Je, unadhani kana kwamba baada ya hiyo vita yeye mwenyewe alijipiga kifua na kusema kwamba nimeokoa nafsi nyingi?
He didn't say that.
Hakusema hayo.
He looked at his watch.
Aliangalia saa yake.
And he said that watch could have been 5 lives.
Akasema hiyo saa yake ingekuwa maisha yani ama milioni 5 angeokoa.
He looked at his car and said that car could have been 10 lives.
Akaangalia gari lake akasema tena kwamba hii gari ingekuwa tena nafsi zingine 10 nimeokoa.
And instead of being happy with what he did, he regretted what he didn't do.
Yeye hakufurahia yale alitenda bali alihuzunika kwa sababu yale hakutenda.
I told you COVID was the dividing line.
Nilisema kwamba hilo pigo la COVID ndio lilikuwa linaleta sasa ile kugawanyisha kabisa.
It showed Yahweh separating the wheat from the chaff.
Yahweh anatenganisha magugu kutoka ngano.
It showed the people that will stand up for Yahweh even if we lose everything.
Inaonyesha watu wale watakuwa na msimamo ulio kabambe hata wakipoteza mambo yote kwa sababu ya Yahweh.
And the people who would compromise and take a shot that was going to kill them.
Wale watu ambao watakubali hata kupokea hiyo chanjo.
I hope today we all feel like Oscar Schindler.
Nadhani ya kwamba siku ya leo sote tujisikie kama huyo mtu anaitwa Schindler.
I hope as we sat in our houses during COVID that we thought to ourselves, I wish I can get out to do more.
Naomba kana kwamba tulipokuwa tumefungiwa katika makao yetu, tulijilisi ama tulijuliza, kweli kama ningetenda zaidi?
That lady who's cleaning the rooms here in the hotel.
Huyo mjakazi anayeosha vyumba hapa katika hiyo hoteli.
The man who's working the front desk there.
Hata huyo mwanaume ambaye anayesaidia pale mbele katika hoteli.
The boy who works in the gas station pumping gas for you.
Yule ambaye anayetenda kazi pale katika kituo hicho cha petroli.
These are all lives that are valuable to Yahweh.
Haya maisha yote yana thamani mbele za Yahweh.
Every life is valuable to Yahweh.
kila maisha yako natamani mbele zake yawe.
And praise Yahweh now in Uganda we don't just have 5 or 10 people.
Na mshukuru Yahweh kwa sababu Uganda leo hatuna watu kama 10.
We have thousands of us now that can go and bring this good news out.
Tuko na maelfu ambao wanaweza kutoka nje na kufanya kazi.
Praise Yahweh that COVID didn't end this work.
Basi tunafurahi sana kwamba hilo pigo la COVID halikumaliza hii kazi.
But this work is going stronger than it ever did before.
Hii kazi inaendelea kusonga mbele tena na nguvu kabisa.
We had more brethren join the congregation of Yahweh Jerusalem since COVID than I think all the years before.
Yaani tunapenda wengi kabisa waliingia katika kusanyiko wakati wa pigo la COVID kuliko miaka ile iliyorudi nyuma.
And actually it was during COVID.
Na ilikuwa tena wakati wa COVID.
Because during COVID everyone knew something's wrong here.
Na ni kwa sababu wakati wa hiyo COVID kila mtu alijihisi na kujua kana kwamba kuna mambo hayako sawa.
They just didn't know what it was.
Na hakujua ni nini.
And we have those answers.
Na sisi tuko na hayo majibu.
We have the truth from scripture that nobody else has.
Tuko na kweli ndio katika maandiko ambayo wengine hawana.
In Aramaic, the word for what people call gospel, good news, is sabartha.
Katika lugha ya Kiaramaiki hilo neno gospel ama watu husema habari njema inaitwa sabartha.
And in Aramaic that word literally means the hope.
Na katika lugha ya Kiaramaiki inamaanisha ile tumaini.
People are looking for hope.
Watu wanatafuta kuwa na tumaini.
In a world that's lost hope.
Yaani katika dunia hii ambayo imepoteza tumaini.
And we have that hope here.
Na sisi tuko na hiyo tumaini.
We have that hope.
Tuko na hiyo tumaini.
We have the doctrine.
Tuko na mafundisho.
But you know, before people will look at your doctrine,
na kile tunajua kana kwamba kabla watu wasikie mafundisho yako,
they look at your life.
Wanaangalia maisha yako.
Is your life living that word?
Je, wewe maisha yako unaishi kulingana na hilo neno?
So we need to take advantage of this.
Basi napaswa sisi tuchukue nafasi nzuri kwa sababu ya hilo jambo.
And I'm mentioning this because of the message I'm going to get into now and for the next few messages.
Basi nasema haya kwa sababu ya ule ujumbe nitakaoingia ama kuleta siku ya leo na pia zile ujumbe zingine zitakazofuatia.
About why Yahweh calls us to go to the wilderness in December.
Yaani ni kwa sababu gani Yahweh anatuita nyakati za mwisho tukapata kuweza kuingia jangwani?
Because the wilderness is not to run away and hide from the trouble that's coming.
Kwa sababu kukimbilia kule jangwani sio kwa sababu ya kukimbia mafichoni kwa sababu ya shida ile inayokuja duniani.
The wilderness is to protect you away from the evil society that's around.
Basi kukimbilia jangwani ni kutuficha sisi kutoka ule uovu uliopo sasa katika umma.
And it doesn't stop the work of Yahweh.
Lakini haisemi tena kwamba kazi ya Yahweh inakoma.
If you read my book, The Gates of Hell Shall Not Prevail Against Her.
Ukisoma kile kitabu ambacho nimeandika ambacho kinasema kwamba malango ya kuzimu hayatashinda kusanyiko langu.
The most powerful work the New Testament congregation ever done was during the time of the wilderness.
Yaani kazi ile kuu iliyotendwa ni kusanyiko lile la kwanza walitenda wakati walipokuwa kule mafichoni ya makundi jangwani.
As the brethren were living in caves and mountains, mostly in Europe.
Wapendwa walipokuwa wakiishi mashimoni na pia kule kwenye milima katika maeneo haya ya Ulaya,
more than 3 to 5 million people came to faith.
Inapaswa ya kwamba kikundi cha watu kama milioni 3 hadi milioni 5 walisikia ujumbe na kuingia katika imani.
So I want to start this by saying that going to the wilderness is not stopping the work of God.
Basi mimi ningependa kutangulia kusema kana kwamba kukimbia kule jangwani haikomeshi kazi ya Yahweh.
But it is being smarter.
Lakini inafanya hiyo kazi ikapata kuweza kuendelea kuwa bora.
The underground congregation is here.
Msajiko lile lilio makibilioni ama makichoni liko hapa nasi.
I do a whole course on this at the Bible school.
Niko nafundisha kamilifu kule napokuwa na katika mafundisho ya Biblia.
We do have to be careful in the underground congregation. We have to be careful in the underground congregation.
Basi natupasa sisi wenyewe tu waangalifu wakati tunapokuwa katika kusanyiko ile lilio makichoni.
Scripture says we will be judged by every idle word.
Maandiko yanasema kwamba wewe mwenyewe utakodoa hukumu kwa kila neno lisilofaa utakalo linena.
But in the underground congregation,
lakini kusanyiko lile lilio mafichoni,
idle words bring death.
Najua kana kwamba maneno yangu yanaweza kaleta kifo.
Death to your family, death to your pastor, death to your congregation.
Kifo kwa jamii yako, kifo pengine kwa mchungaji wako, kwa upendo katika kusanyiko.
So in the end time Yeshua tells us to be wise as serpents and gentle as doves.
Basi nyakati za mwisho tunaambiwa tuwe werevu kama nyoka na pia tuwe wapole kama jiwa.
So let's get into why. Why at this point in time, why do we need to go to the wilderness? Back in
2:19,
when I shared with the brethren that Yahweh said it's time to move the feast from Jerusalem to the wilderness. Most of the brethren were very supportive because they knew I was the leader coming from Jerusalem. But there were a few people that said, "Are you sure? What if? I say, what if it's not a faith?
So we come.
What if it's not a faith?
Oh, kwa hivyo nikawambia kwamba kuuliza za swali, je, kama sio jambo la imani.
Faith is not what if, faith is what will be.
Imani ni lile jambo litakalo kuwa, wala sio lile jambo ambalo halipo.
And within months of making that decision to move the feast to the wilderness of Jordan,
na miezi kadha baada ya mimi kufanya maamuzi ya kuhamisha sikukuu kutoka Jerusalem kupeleka jangwani,
COVID came and Israel was shut down for 3 years. That first Passover, not even Jews were at the wailing wall, not one person. Everyone was locked in the house.
Was it
the right decision? Of course it was. One thing I've done in my 40 years as a believer is I never question Yahweh.
Jambo moja nimejifundisha mimi mwenyewe, wakati ninapoonyesha jambo ni Yahweh, mimi basi huwa sina tashwishi katika hilo jambo.
That's not my job to question, my job is to follow.
Mimi yangu si kuuliza ni kwa nini, langu tu ni kufuata.
So if I didn't follow Yahweh's mandate, we wouldn't have had a peace.
Kwa hivyo kama mimi singefuata hayo maagizo ya Yahweh, hatungekuwa na sikukuu siku ya leo.
And the peace were commanded.
Na
the peace were commanded.
Oh, na zile sikukuu basi zimeamrishwa.
Now when COVID ended, there was maybe 6 or 7 months in Israel where things were coming down a little
bit.
But they were getting close to civil war. The government was trying to take away the high court. In a tiny little country like Israel with only a few million people, they had protests of hundreds of thousands of people against the government. Many people there really thought civil war was going to break out. And then October 7th happened.
About 1,300
Israelis and soldiers were killed that day. Some of them horrible deaths. And not only was it a terrible situation happened on October 7th, 2023. But it happened during Sukkot on the last great day.
Tena ilifanyika katika sikukuu ya vibanda, tena katika ile siku ambayo ilikuwa ni ya mwisho ambayo ni sikukuu.
Can you imagine? It's called Simchat Torah, the joy of the Torah.
Yaani unaweza kudhani hiyo siku ndio wanaadhimisha ni kusema furaha ya ile Torati.
And instead of joy, there was suffering, sorrow, and death.
Na hakukuwa na furaha, lakini kulikuwa na pigo, na tena kulikuwa na kilio, na kulikuwa na mateso mengi.
And I'll tell you, I cried when I saw that.
Na mimi pia nilihuzunika na nililia wakati niliona hilo tukio.
I cried for those families that lost members and children that were killed.
Nililia hizo jamii zilipoteza wapendwa na watoto.
I cried for the hostages that were taken.
Pia wale ambao walitekwa nyara niliwalilia.
But I cried more because I realized since 1948 Israel was no better off than the day they became a nation.
Basi mimi nilihuzunika sana kwa sababu tangia wakati walipopata uhuru wao yapata hiyo miaka 1948 walikuwa katika kipindi ambacho ni kibaya kuliko hapo awali kabla hawajakuwa taifa.
In 75 years it was the same thing. They were ready to be annihilated by their enemies.
Yaani mpaka kipindi cha miaka 25 walipo kwa kiasi tena kuangamiza ni maadui zao.
But I think I cried the most because it didn't have to be that way.
Kile kilifanya nikawa nakilio sana ni kwa sababu haikupaswa kuwa vivyo.
If Israel would have embraced their destiny,
kama Israeli wao wenyewe wangekubali yani lengo kama mtizamo ambao pale wanapopelekwa,
if they would have turned to Yahweh instead of world democracy,
kama wangegeukia Yahweh badala ya kukimbilia mfumo wa demokrasia wa dunia,
Yahweh says he would have protected them against all their enemies.
Yahweh anasema kana kwamba angewaokoa kutoka adui zao wote.
And we still have a message to our brother Judah.
Na tuko na ujumbe kwa wandugu zetu wa Yahudi.
I have many friends in Israel, even in the Israeli government.
Niko na marafiki wengi kule Israeli hata katika serikali ya Israeli.
I have friends in the military.
Niko na pia marafiki katika jeshi la Israeli.
And they always tell me, we need your people. We need your people.
Huwa wananieleza wakati wote kwamba tunahitaji msaada wa watu wako.
And I tell them, all over the world, our people pray for Israel every single day.
Naambia kwamba watu wetu kote duniani wanaombea nchi ya Israeli.
But peace will only come when the King of Peace brings it.
Lakini amani itakuja hapa duniani wakati mfalme wa amani atakapoleta hiyo amani.
We want to keep looking the other way because we love Israel and we love Judah so much.
Sisi sasa tunataka tunatizama kando kwa sababu tunapenda Israeli na tunapenda Yuda sana.
But we have to start facing the facts. Their problems will only be solved by accepting Yeshua as Messiah.
Na tufahamu kana kwamba shida zao na taabu zitaondoka wakati watakapompokea Yeshua.
And we're going into the day of Jacob's trouble.
Nina wakati wa masumbufu ya Yakobo.
But it's not only just to the nation of Israel.
Sio pekee katika taifa la Israeli.
But it's to the Israelite nations in the world.
Lakini ni kwa mataifa ya Israeli duniani.
America, Great Britain, Europe.
Marekani, kule Ulaya, Europa.
Many of these countries that have millions of Israelites in them.
Yani hizo nchi ambazo ziko na wananchi ama Waisraeli.
Are also going to suffer a great punishment.
Hawa watapata mapigo mengi.
And it's all part of the day of Jacob's trouble.
Na haya yote ni kwa sababu ya hiyo siku ya masumbufu yake ya Yakobo.
So as a small tiny group of believers around the world, how can we make it through these times that are coming?
Basi kama kikundi kidogo nyakati za mwisho tunaweza nje kupata yani kuepuka ama kuponyoka kutoka nyakati hizi ambazo ni cha kipindi kigumu.
Yahweh calls it the wilderness.
Yahweh basi anaita ukimbilia kule jangwani.
You know, back in 2014 we started communities.
Yapata ya kwamba mwaka huo 2014 tulianza hivyo vikundi vya kukaa pamoja.
The Ethiopian and Sudanese brethren were the first ones to say we want to start a kibbutz.
Wapendwa, watu kutoka Ethiopia na Sudan walisema kana kwamba hao ndio walikuwa kwanza kutaka kutuni hivi vikundi.
One of their kibbutzes had almost 900 people.
Kikundi kimoja kilikuwa na wapata watu 900.
And at that time, I didn't know what to think.
Hapo mimi sikuwa na nadhani ni hisi yapi ama nifikirie hapo kuhusu hilo jambo.
But as I started to see other places also want to start kibbutzes.
Lakini kisha nikaona pia maeneo mengine yalitaka kuanza hilo vikundi.
In Philippines.
Katika taifa hilo la Philippines.
In Thailand.
Katika taifa la Thailand.
In Nicaragua.
Katika taifa la Nicaragua.
Uganda, Kenya.
Katika taifa la hapa Uganda, tena kule Kenya.
In many other places.
Na maeneo mengine mengi mengi.
I started realizing this is how Yahweh will protect his people.
Nikaanza kujua na kuhisi kana kwamba hivi ndivyo Yahweh atakavyoficha watu wake.
COVID was a choice.
COVID ilikuwa mwenyewe ulichagulia.
You want commercial Babylon with all the globalists?
Ama unataka mfumo wa Babeli na wale viongozi wote?
Or do you want the kingdom of Yahweh?
Ama kama unataka ufalme wa Yahweh?
And in the end time that we're living in right now,
nyakati za mwisho tunazoishi sasa,
Yahweh doesn't say join the globalists and try to convert them.
Yahweh asemi shiriki nao watu wanaongoza ulimwengu na ujaribu kukata na kazi nao.
He says come out of them and be separate and I will be your Elohim and you will be my people.
Anasema toka kando yao, nami nitakuwa Elohim wako nanyi mtakuwa watu wangu.
And when I'm talking about the wilderness,
hapa nina kuhusu jangwani.
I'm talking about it in two phases.
Naongea katika sehemu mbili.
One is a literal place.
Moja ni pahali hakika.
Leaving the cities and going out to the wilderness.
Kutoka mijini na kukimbilia jangwani.
Where I come from, Israel, Jordan, it's all desert area.
Kutoka maeneo haya natoka Israeli na hilo taifa la Jordan, ni jangwani kabisa manyika.
But not every place is a desert.
Na sio kila pahali kuko na nyika kama hiyo.
But every wilderness is a solitary place.
Lakini kila nyika ama kila jangwa ni pahali ambapo mtu yuko ni kama yuko peke yake.
But the second part of the wilderness is the mentality.
Sehemu pili ya kule jangwani ni katika mawazo kama mtizamo wa mtu.
Because you can go out and live in the desert, but without the changing your mindset, it won't mean anything.
Kwa sababu unaweza kutoka ukakimbilia kule nyikani, lakini pasipo kubadilisha nia yako ama mawazo yako, basi hautaleta utofauti wowote.
Exodus 5 and verse 1.
Katika kitabu cha Kutoka 5 aya ya kwanza, kitabu cha Kutoka.
The first reason why Yahweh sends his people to the wilderness.
Hii ndio sababu Yahweh anatuma watu wake jangwani.
Because the wilderness is the only road to the promised land.
Kwa sababu kuingia jangwani ndiyo njia pekee inayoeleza mtu ama kuelekeza mtu katika nchi ya ahadi.
Exodus 5 and verse 1.
Katika kitabu cha Kutoka sura yake ni ya kwanza aya yake sura yake ni ya 5 aya yake ni ya kwanza.
And afterward Moses and Aaron came in and said to Pharaoh, so says Yahweh, the Elohim of Israel, send away my people and they shall feast to me in the wilderness.
Hata baadaye Moshe na Aroni wakaenda wakamwambia Farao, wakasema Yahweh Elohim wa Israeli asema hivi, wape watu wangu ruhusa waende ili kunifanyia sikukuu jangwani.
So the very first command that Moses gave to Pharaoh was send the people to the wilderness.
Kwa hivyo amri ya kwanza ama ombi la kwanza Moshe alimpa Farao ni kwamba wachukue watu wangu waende jangwani wakanitunzie sikukuu.
Because the wilderness is the only road to the promised land.
Kwa sababu jangwani ndiyo njia inayoelekeza katika nchi ya ahadi.
So if you were living in ancient Israel,
kama ungekuwa ukiishi nyakati za zamani kule katika taifa la Israeli,
remember the cloud covered the camp.
Kumbuka kwamba kuna ile wingu ambao lilikuwa juu ya kambi.
And as long as the cloud was over the camp, the people stayed where they were.
Wakati hilo wingu lilitulia kwenye kambi, basi watu walipiga kambi pasipo kuondoka.
But when the cloud left, the people left with it.
Lakini wakati wingu lilipoondoka, watu walivunja kambi na kulifuata.
Sometimes the cloud was there for one day, two days.
Zingine wingu lilitulia siku moja, siku mbili.
Sometimes it was there a month or a year.
Hata pengine wakati mwingine ikawa pale kama kipindi cha mwezi mmoja au hadi mwaka.
But when the cloud left, the people had to leave with it.
Lakini wingu lilipoondoka, watu waliondoka nalo.
And the people never knew how long the cloud was going to stay.
Basi watu hawakuwa wanajua ya kwamba wingu litakaa kwa muda gani.
Because it's human nature to want to build a life wherever you are.
Kwa sababu mwanadamu huwa anataka ku kolea ama kufanya maisha pahali anapotulia ama pahali pamoja.
So if people knew the cloud wouldn't move for 2 or 3 years, they would build a new life there.
Na basi kama watu wangepata kujua kwamba ama wangejua hilo wingu litatulia pahali miaka pengine mbili au tatu, basi wangepiga kambi pale wakiwa na mtizamo kana kwamba watakaa pale kipindi kirefu.
But the wilderness is not to build a new life.
Lakini kwenda kule jangwani si kuanza maisha mengine.
It's to purify the life we already have.
Basi ni kuenda kusafisha ama kutakasa yale maisha tuliyo nayo.
So if you don't move when that cloud moves,
usiposonga wakati hilo wingu linasonga,
you're going to be left behind.
Wewe basi utasalia kule nyuma.
And how will you ever find the cloud after that?
Je, utapata hilo wingu na njia gani?
There's still people that every now and then show up in Jerusalem wondering where our congregation is.
Kuna watu wanatukia kule Jerusalem nyakati za mwisho na kuuliza kusanyiko letu liko wapi?
Because the cloud moved and they didn't move with it.
Kwa sababu wingu liliondoka na hao wenyewe wakaondoka nalo.
When we keep the feast in the wilderness,
wakati tunapotunga ama tunza ile sikukuu kule jangwani,
everybody knows where it is and everybody comes and has to be there.
Na kila mtu anajua pale tunaadhimishia na yule anapaswa kuwa pale huwa yuko nasi.
And I'm going to show you in the next message,
nitaonyesha katika ujumbe wangu wa pili,
that not does Yahweh only say go to the wilderness in the time we're living in.
Na sio kana kwamba Yahweh anasema nyakati za mwisho kuenda kule jangwani.
But he prepared a special place in scripture just for us.
Lakini aliandaa pahali maalum katika maandiko kwa ajili yetu.
One of the most amazing testimonies in my life.
Jambo moja ambalo maishani mwangu naweza kushuhudia.
And I'll share that in the next one.
Sasa shiriki hilo jambo nanyi.
So what happened to the people who didn't embrace this? Deuteronomy 1.
Katika Kumbukumbu la Torati sura ya kwanza.
I'm going to read verse 26 to 36.
Nasoma kutoka aya 26 hadi ya 36.
And Moses is talking to the Israelites who did not make it.
Moshe ananena na wana wa Israeli wale ambao hawakupata kuweza kufika.
Deuteronomy 1 verse 26. And you were not willing to go up, yea, you rebelled against the mouth of Yahweh your Elohim, and murmured in your tents, and said, because Yahweh hates us, he's brought us out of the land of Egypt, to give us into the hand of the Amorites to destroy us. Where shall we go up? Our brothers have melted our hearts, saying, we have seen there a people greater and taller than we, cities great and walled up to the heavens, and also the sons of Canaan. And I said to you, do not be terrified, nor be afraid of them. Yahweh your Elohim, who goes before you, will fight for you, according to all that he did for you in Egypt before your eyes. And in the wilderness, where you have seen how Yahweh your Elohim has borne you as a man bears his son, in all the way which you have gone until you come to this place. Yet in this thing you are not believing in Yahweh your Elohim, who went before you in the way to seek out a place for your camping, in fire by night, to show you the way in which you should go, and in a cloud by day. And Yahweh heard the sound of your words and was angry and swore, saying, not one of these men of this evil generation shall see the good land which I have sworn to give to their fathers, except Caleb, the son of Jephunneh. He will see it, and I will give the land on which he has walked to him and to his sons, because he has fully followed Yahweh.
Mialifu neno la Yahweh Elohim wenu, mkanung'unika hemani mwenu, kisema, ni kwa sababu Yahweh ametuchukia ndipo, akatutoa katika nchi ya Misri apate kututia katika mikono ya Waamori ili kutuangamiza. Tutakwenda kuweka wapi? Ndugu zetu wameyeyusha mioyo yetu, wakituambia wale watu ni wengi, ni warefu kuliko sisi, miji yao ni mikubwa, imejengwa kuta hata mbinguni, na zaidi ya hayo huko tunaona wanaki. Nipo nikawaambieni usifanye hofu wala usiwache. Yawe muhimu wenu anayo tutangulia mbele yenu ndiye atakaye wapigania. Kwa mfano yote aliyofanyia huko Misri mbele ya macho yenu. Na huko jangwani ulipoona alivyokuchukua Yawe Elohim wako kama mtu amchukuavyo mwanawe, njia yote mlioiendea hata mkafikiria mahali hapa. Lakini katika jambo hili hamkumwamini Yawe Elohim wenu aliyewatangulia njiani usiku kwa moto waonyesha njia mtakayoendea na mchana kwa hilo wingu ili mpate kuwatafutia mahali pa kusimamia hema lenu. Yawe akaisikia sauti ya maneno yenu akaghadhabika, maana akasema, hakika yangu hapana mmoja miongoni mwa watu hawa wa kizazi hiki kibaya atakayeona nchi hiyo nzuri iliyowapia baba zenu kuwapa, isipokuwa Kalebu mwana Yefune, huyo ataiona, nami nitampa yeye na watoto wake nchi hiyo aliyoikanyaga, kwa kuwa amefuata Yawe kwa kila neno.
So we see that the people who did not believe Yahweh didn't make it through the wilderness.
Watu wale hawakumwamini Yahweh hawakupenya kutoka hiyo jangwa.
And they actually falsely accused Yahweh and said he hates them. That's why he's bringing them out of Egypt.
Tena wakamshinikizia maneno wakasema kana ya kwamba anawachukia.
I find it very interesting that scripture that says that.
Yani huwa naangalia hilo andiko linalosema hayo maneno.
Because Egypt is a type of end time Babylon.
Kwa sababu Misri mfano wa nyakati za mwisho za yani Babeli.
In the same way that Yahweh through Moses was taking the people out of Egypt into the wilderness back then.
Yani ni kama mfano vile Yahweh alipokuwa akitoa wana wa Israeli kutoka Misri kuwapeleka jangwani wakati huo.
Yahweh is taking his people now out of commercial Babylon to the wilderness.
Yani nyakati za mwisho Yahweh anatoa watu kutoka huo mfumo wa Babeli na kuwapeleka sasa kule jangwani.
But there's another scripture in time that's very interesting on this subject, and it's in Revelation 11.
Kuna andiko lingine tena linaloshirikiana na hilo ya nyakati za mwisho katika kitabu cha Ufunuo Yohana ni sura ya 11.
In verse 8.
Katika aya ya 8.
And it's talking about when the two witnesses are killed in Jerusalem.
Inaongea kuhusu wale mashahidi wawili wakati watakapo wawa kule katika mji wa Yerusalemu.
And it says their bodies will be on the street of the great city, talking about Jerusalem, which spiritually, in the end time, what is Jerusalem called? Spiritually Sodom and Egypt, where our master was crucified. So in the end time, Jerusalem is both spiritually Sodom and
Egypt.
And just like Moses took the people out of Egypt to the wilderness, today we have to come out of society to the wilderness.
Kama vile vile Moshe aliwaondoa wana wa Israeli kutoka Misri, hasa nyakati za mwisho, hata nasi kutoka mfumo wa Babeli na kukimbilia kule jangwani.
And Jerusalem has become a very worldly place.
Jerusalem nyakati za mwisho imekuwa yani iko na ule mwigo wa kutaka kuwa kama unalinganisha na mataifa.
And like Sodom and Gomorrah, open homosexuality parades through the streets of Jerusalem are allowed.
Na kama Sodoma na Gomora ushoga unaonekana kwamba umekita mizizi kule Jerusalem.
And Prime Minister Netanyahu was proud of this.
Kiongozi huyo Netanyahu alifurahishwa na hilo jambo.
He said, look at the Muslim nations around. If this was in the Muslim nations, these people would be killed.
Alisema tizama hilo jambo limetukia huko, akasema kana kwamba ingekuwa katika mataifa ya wale Waislamu, hao watu walikuwa wanafanya hayo mambo walikuwa tayari washauawa.
He said, Israel is the only democracy in the Middle East and we proudly allow homosexual.
Akasema kwamba sisi katika maeneo haya ya mashariki ndio ile taifa ambalo linakubalisha mambo kama hayo ilhali sisi tumezingirwa na mataifa ya Waislamu.
And of course Yahweh doesn't want us to harm to homosexuals.
Lakini Yahweh sisi hataki ya kwamba tukapata kuweza kuwadhulumu pengine kwa kutaka kuwapiga ama kuwaua wale ambao wako na hilo jambo la kuwa kana kwamba wao ni mashoga.
He wants us to love all people.
Anataka tuwapende watu wote.
But he certainly wants us to reject that lifestyle.
Lakini anataka sisi wenyewe hayo maisha ya ushoga tuyakatae kabisa.
And I can guarantee you when Yeshua returns there will be no gay parades in the streets of Jerusalem.
Najua kana kwamba Yeshua wakati atakaporudi hayo maandamanaji ya washoga hayatakuwa tena katika mji wa Jerusalem.
But as we saw with COVID, the system of the world today is not the kingdom of Yahweh.
Tulivyoona wakati wa COVID, mfumo huu wa dunia hii si ule mfumo ama njia ya ufalme wa baba yetu Yahweh.
It's the system of commercial Babylon through the beast power.
Ndio ule mfumo ya yule mwovu katika njia ya uchumi, ili ule mfumo ama hiyo yani huo ufalme wa yule mnyango ukapata kuweza kuendelea mbele.
And it's being run by things like World Economic Forum and United Nations and all these other groups.
Basi hilo jambo linaendelea kutiwa nguvu na hizo kongamano kama Umoja wa Mataifa na pia hiyo imeita yani kongamano na watu wale walio na mtizamo wa kutaka kulete umoja katika masuala ya kiuchumi.
Tonight I'm going to show you a very shocking video that I put together on World News today. You'll be shocked.
Leo kuna kanda ya video tutazama jioni uone yale mambo ambayo yanatukia huko duniani na nyote mtashangaa.
Because these globalists are out and they're alive and they're working hard to bring this one world up.
Because of how we kikundi cha kinatawala dunia hii kiko hai na kinaendelea kutekeleza kazi zao.
Like I said, Yahweh doesn't tell us to join them. He doesn't tell us to fight them. He tells us to abstain and go to the wilderness.
Basi Yahweh atuambisi tujiunge nao wala tupigane nao, bali anatuhimiza tutoke kando yao ama kati yao na tukimbilie jangwani.
Song of Solomon.
Katika kitabu cha wimbo ulio bora.
A couple of years ago I did a great Bible study on the whole book of Song of Solomon.
Na baada ya miaka kadhaa imerudi nyuma nilifanya fundisho nzuri kuhusu hicho kitabu cha wimbo ulio bora.
If you haven't listened to it, please do. It's a wonderful book.
Kama una ile fundisho, naomba ukapata kuweza kulisikiliza tena kwa sababu ni mafundisho mazuri.
And it's all about Yeshua and his bride.
Na ni kuhusu Yeshua na binti harusi wake.
There is no book in the entire Bible that is more intimate of Yeshua and his bride than the Song of Solomon.
Hakuna kitabu kinachoashiria ama kuonesha pendo la Yeshua na kusanyiko lake kama hicho hiki kitabu cha wimbo ulio bora.
And the Song of Solomon not only tells us the woman comes out of the wilderness.
Hiki kitabu hakituambii peke yake kana kwamba yule binti harusi anatoka kutoka jangwani.
Tells us exactly where the place is where she's coming from.
Tena inatuambia pahali pale anapotoka kutoka hiyo jangwani.
Song of Solomon 3 and verse 6.
Katika wimbo ulio bora
Who is this who comes out of the wilderness like columns of smoke, sacrificing his incense, myrrh, and frankincense from all the powders of the merchant? So the Song of Solomon is written very much poetic.
And
it's saying that the bride is coming out fully ready. Myrrh, frankincense, and all other oils, each has its own purpose. Just like our spiritual gifts have purpose. And the bride is coming out fully ready. But does she go into the wilderness ready?
No,
of course not. Let's go to Song of Solomon 1. And I'll read verse 5 through
7.
I am black but comely, O daughters of Jerusalem.
Mimi ni mweusi mweusi lakini ninao uzuri enyi binti ya Yerusalemu.
Did you hear what I just read?
Umesikia nimesoma?
What color is the bride?
Je, huyo binti arusi kwa rangi gani?
He's black.
Ni mweusi.
Don't tell our white brethren.
Msiambie wapendwa wengine duniani.
I'm not saying every one of the bride, 144,000, will be black. But boy, scripture says many, if not most, will be black. I am black but comely, O daughters of Jerusalem, like the tents of Kedar, like the curtains of Solomon. Do not look at me that I am black, that the sun has looked on me. My mother's sons were angry with me. They made me the keeper of the vineyard, but my own vineyard I have not kept. Tell me, to whom my soul loves, where do you feed? Where do you lie down at noon? For why should I be as one who is veiled beside the flocks of your companions?
Enyi, binti ya Yerusalemu, mfano wa hema za Kedari, kama mapazia yake Suleimani, msinichunguze kwa kuwa ni mweusi mweusi kwa sababu jua limeniuguza. Wana wa mamangu walinikasirikia, waliniweka niwe mlinzi wa mashamba ya mzabibu, bali shamba langu mwenyewe sikulilinda. Nijulishe mpendwa wa nafsi yangu, ni wapi utakapolisha kundi lako? Ni wapi utakapolilaza adhuhuri? Kwa nini niwe kama aliyefungiwa kidoto karibu na makundi ya wenzako?
So this is a very interesting scripture.
Hili jambo ni jambo ambalo linapendeza sana.
Because we know from Genesis to Revelation, Yahweh uses vineyards and agriculture as a way to show his kingdom.
Basi tunajua katika maandiko, Yahweh huwa anatumia hizo shamba, huwa anatumia hizo shamba za mzabibu na mambo ya ukulima.
He uses it as an analogy.
Anatumia kama mifano.
So in Genesis we see a garden.
Kwa sababu tunaona katika kitabu cha Mwanzo tunaona ile bustani.
And the man is told to keep until the garden.
Na yule mwanadamu anaambiwa kana kwamba ile bustani ataitunza.
I say, do you think Yahweh is really worried about tomatoes?
Je, mimi nauliza, unadhani kana kwamba Yahweh mwenyewe anashughulika na upanzi wa nyanya?
No, when he's saying to go and bear fruit, he's talking about bringing more people into the garden. How do we know that? Because in the New Testament, we have the parable of the sower in the field. And Yeshua clearly says that the word of Yahweh is the seed. So we know that the vineyard represents us bearing fruit for the kingdom of
Yahweh.
But here in Song of Solomon 1,
hapa katika wimbo hiyo bora sura ya kwanza,
the woman, the bride, is saying when she first comes into the wilderness, she's not ready.
Binti harusi anasema kana kwamba anapoingia pale jangwani yeye mwenyewe hajaandalika.
She has not kept her vineyard.
Yeye mwenyewe hajatunza shamba lake.
And this is the reason why we can't lose any time coming to the wilderness. This is why we cannot lose any time coming to the wilderness.
Basi ndio kwa sababu basi sisi wenyewe tunapoteza hata muda kidogo kwa sababu kuingia kule jangwani.
The wilderness is not just about passing time to the kingdom of Yahweh comes.
Yani kuingia kule jangwani si kana kwamba kuna kipindi ama muda ambao tunataka urudi nyuma ili tukapata kuweza kuingia katika ufalme.
It's about preparing yourself and getting ready to work in the kingdom from day one.
Basi ni sisi wenyewe kuandalika kwa sababu ya utendaji kazi kutoka siku ile ya kwanza kuingia katika ufalme.
I was saying we have around 30 kibbutzes worldwide.
Nilikuwa nikisema kama kwamba yapata sasa tuko na vikundi hivyo vya kibbutz kama 30 kote duniani.
And almost everyone that's living on a kibbutz is in the wilderness.
Na baadhi ya wale wanaoishi katika hivyo vikundi tunajua kana kwamba wanaishi kana kwamba wako jangwani.
At least physically, maybe not mentally, but physically.
Pengine katika yale maisha wanaoishi siku baada ya siku.
And I can tell you that almost all of those people,
naweza kukuambia kana kwamba baadhi ya hao watu wote
will tell you how much mentally and spiritually they changed living in kibbutz.
Na hao watu watakuambia kana kwamba tangia walipoingia hapo wamebadilika katika nia zao na katika yale maisha wanaoishi siku baada ya siku.
But it doesn't happen overnight.
Lakini haitendeki tu yani usiku kucha.
Community living is kingdom living.
Yani kukaa kwa pamoja hivyo basi ni kama kukaa kama vile watu watakavyokaa katika ufalme.
And living in community with other brethren forces us to make changes in our life that we might not have made.
Na kukaa katika hivyo vikundi na tulazimu sisi wenyewe tukapata kuweza kuwa na mabadiliko fulani fulani ambayo hayangewezekana kama sisi wenyewe tungekuwa tungali tuko na yale maisha tuliyokuwa nayo kule duniani.
But I can guarantee you one thing.
Jambo moja na uhakika nalo ni hili.
You're not going to change sitting on a chair in commercial Babylon.
Hautabadilika wewe mwenyewe ukibaki kuendelea kukaa katika mfumo huu wa dunia hii.
Is it uncomfortable moving from a life you have now into community where you have to give things up and serve?
Je, una msumbufu fulani kama kuachana na mambo fulani fulani ambayo tujiona yako na faida wakati tunapoondoka kutoka mfumo huu wa Babeli na kuingia kukaa katika vikundi hivyo?
Of course it's uncomfortable.
Yes, kuna mambo ambayo tunapitia ambayo tukasikia kwetu ambayo kuna ufinyifu fulani.
But let me tell you something.
Lakini wacha nikwambie jambo fulani.
You will never change spiritually until you start getting uncomfortable.
Wewe mwenyewe hautabadilika kiroho mpaka wewe mwenyewe uanze kujihisi kana kwamba kuna mambo hayako sawa.
Spiritual change doesn't come with being comfortable.
Kubadilika kwa kiroho akiji kwa yule mtu ambaye ametulia akiwa na starehe vizuri.
Comes with becoming uncomfortable.
Inaanza na yule mtu ambaye anaanza kusikia masumbufu fulani fulani.
But you know why you feel uncomfortable?
Na unajua ni kwa nini unajihisi kwa kana kwamba kuna mambo hayo masumbufu?
Not because of anything going on in the kibbutz.
Na sio kwa sababu yale mambo yanayoendelea pale katika hiyo kikundi ama hiyo kibbutz.
You feel uncomfortable because your life is too much in commercial Babylon.
Basi mtu anajihisi hapa na hayo mambo ya usumbufu ni kwa sababu maisha yake ameachia yani nanga sana katika maisha ya Babeli.
A man came up to me one time many years ago.
Mtu mmoja alinijia miaka mingi imepata kurudi nyuma.
And he said, Elder Don, I feel more comfortable with my friends in the world than I do with the brethren.
Akaniambia kana kwamba mimi najihisi kana kwamba niko na urafiki sana na marafiki wa ulimwengu huu kuliko wapendwa katika kusanyiko.
And I said, it's very simple, you're too worldly.
Nikamwambia basi jambo lako ni rahisi sana kwa sababu wewe mwenyewe wewe nia yako iko katika ulimwengu.
You're too worldly.
Wewe mwenyewe nia yako ni ya kimwengu.
If you feel comfortable with the people out there that are part of Satan's system and not the people of Yahweh, you have to make changes.
Basi wewe mwenyewe kama unajihisi ya kwamba unastarehe na wale watu ambao ni wa mfumo huu wa kishetani, basi inakupasa wewe mwenyewe kufanya mabadiliko katika maisha yako.
Scripture tells us out of almost 2 million people that went into the wilderness, only two, 20 and above, made the promised land.
Maandiko yanatuambia kwamba mtoto wale watu walikuwa pengine mpaka mamilioni waliondoka katika nchi ya Misri ni wawili tu kati ya wale waliokuwa miaka 20 kurudi chini ambao waliingia katika hiyo nchi ya ahadi.
I'm a mathematician.
Mimi mwenyewe najua mambo ya hesabu sana.
I look at things from odds and probability.
Huwa naangalia mambo katika utizamo wa kuwa kana kwamba hali kuna faida ama pengine hakuna faida.
I don't like those odds.
Mimi haya mambo huwa sitaki kuangalia katika hiyo mizani.
It would be better enough if it was 100,000 for 2 million.
Ingekuwa pengine ni vizuri kama wangepenya 1,100 kutoka hao milioni mbili.
That's only 5%.
Hiyo ni asilimia 5 tu.
This is 2 people out of 2 million.
Na hatu ni watu wawili kutoka hiyo kikundi cha mpaka watu milioni mbili.
And if you want to be one of those 2 people, you have to make change in your life and it will be uncomfortable.
Na kama wewe unataka uwe kati ya hao watu watakaopenda katika kikundi hicho, ni lazima ufanye mabadiliko ambayo ndani yako yatakuwa na uchungu fulani.
And whether you make the choice or not,
na kama wewe utafanya haya maamuzi au la,
you really are making a choice.
Basi unafanya tu maamuzi bado pasipo kufanya hayo maamuzi.
Because time isn't going to stop for anybody.
Kwa sababu muda hautakoma mautasimama kwa sababu ya mtu fulani.
Couple of months ago, I just turned 60 years old.
Miezi kadhaa imerudi nyuma, mimi sasa niko na umri wa miaka 60.
And I can tell you the time goes very fast.
Naweza kukwambia kwamba hakika muda unayoyoma.
So I started counting up from the Bible perspective. I started counting the days from the Bible perspective.
Oh, basi nikaanza kuhesabu ama kuweka idadi ya siku zangu kupitia mtazamo wa maandiko.
Because the Bible says an average life is 70 years.
Kwa sababu Biblia inasema kwamba maisha mwanadamu sasa yapata kama miaka 70 hivi.
So I started counting up 364 times 70.
Nikaanza kuhesabu yani siku 364 na nikajumlisha na hiyo 70
and came to the fact that like an average life is like 25,000 and something days.
Nikakuja kuona kwamba maisha mwanadamu yapata kama siku kama 1,025.
Then I counted how many days I already lived.
Alafu sasa nikaanza kuhesabu idadi ya ama zile siku tayari mimi nimeshakuishi.
60 times 364.
Nikahesabu hizo 60 kujumlisha na 364.
And I realized I've almost lived 22,000 of those days already.
Nikaona kana kwamba nimeishi yapata siku kama pengine 1,022 ya hizo siku.
So that doesn't leave a lot of days left.
Kwa hivyo najua kwamba kipindi changu sio kingi ambacho kimesalia.
Like I said, time goes fast.
Kwa hivyo nimesema kwamba muda unakimbia kabisa.
And if I'm blessed to live till 70, I only have a couple of thousand more days.
Na kama nimebarikiwa kuishi hiyo miaka 70, nimebakisha tu yani siku 1,000.
But you know what it made me do?
Kile kilinifanya sasa nikabadilika.
Made me say, I don't want to waste one of those days.
Nilisema kwamba sitaki kupoteza hata muda kidogo.
I'm going to work every day from here until the day I sleep for Yahweh.
Ningependa kufanya kazi kutoka siku ya leo hadi siku ile nitakapolala kwa sababu ya kazi ya Yahweh.
And I'm challenging the elders and the brethren to work this way with me this next year.
Basi na kesho na mwaka na kesho mwisho kwamba mshirikiane nami katika kutenda hiyo kazi.
Make this next year the biggest year of fruit for to Yahweh in your whole life.
Mwaka unaokuja tufanye kana kwamba utakuwa ni ule mazao kwa sababu ya kazi ya Yahweh.
Because who knows what tomorrow's going to bring?
Kwa sababu hatujui atakaofikia kesho.
Like I said, it goes very, very fast.
Kama nimesema mtu anakimbia sana.
And look at someone like King David, right?
Angalia mtu kama mfano huyo Daudi.
King David did all these great things and won many wars.
Daudi alifanya mambo ya ajabu na kuingia kupigana katika vita.
Full of man after Yahweh's own heart.
Yaani akaitwa yule mtu ambaye moyo wake ulikuwa unaandamana ama kufuatana na huyo wa Yahweh.
Father Abraham.
Lakini tazama pia baba yetu imani Abraham.
Was willing to sacrifice his own son for Yahweh.
Alikuwa anataka kumtambikia mwanawe kwa sababu ya Yahweh.
The Apostle Paul.
Tukimwangalia yule Sauli.
Dedicated his life to go all over the world so we can be here today.
Alijitolea maisha yake kwa sababu ya kueneza habari njema duniani na ndio kwa sababu tuko hapa leo.
But you want to know something?
Je, unajua jambo?
Good, bad, or indifferent, all those men are dead now.
Mambo yawe mazuri, yawe mabaya ama yawe kati, haya mambo yote tayari yamesharudi nyuma.
Good, bad, or indifferent, they can't do any more than what they've already done.
Yawe mema mabaya ama yawe katikati, hakuna jambo lolote linaweza kubadilika sasa.
But you can.
Lakini wewe mwenyewe unaweza.
Everyone in the Bible is sleeping in the grave waiting for the resurrection.
Wale watu wametaja Biblia wamelala mavumbini wakingojea ufufuo.
But we are that last generation that's still alive today.
Lakini sisi ndio kile kizazi cha mwisho ambacho tuko hai siku ya leo.
You still have another day to serve Yahweh.
Uko na siku nyingine moja kwa sababu ya kuendelea kumtumikia Yahweh.
You still have more fruit you can bear.
Tena uko na ule uwezo wa kuendelea kuwa na mazao.
And the fruit you bear from now until Yeshua returns, you will be rewarded for all eternity.
Now, yale mazao utakao kuwa nayo kwa sababu ya ufalme, basi wewe utapokea thawabu yako milele na milele.
So join with me making this the greatest year of your service.
Shirikiana nami ili tukapata kuweza kufanya mwaka huu kapata kuweza ule ulio mkuu kabisa katika utendaji wa kazi ya Yahweh.
So number one, why Yahweh sends his people to the wilderness is it's the only road to the promised
land. Jambo la kwanza kwa sababu Yahweh peleka watu jangwani ni kwa sababu hiyo njia peke yake ndiye inayoenda katika nchi ya ahadi.
Number two,
jambo la pili,
all servants of Yahweh went to the wilderness before a major world change.
Yani watumishi wote wa Yahweh aliwapeleka jangwani kabla ya mabadiliko makubwa kutokea huko duniani.
So the earth has been here roughly 6,000 years.
Ya papa sasa tangia umbaji dunia imekuwa sasa yakimia kama pengine miaka 6,000.
And during that time there was some major changes coming in the world.
Na katika hicho kipindi chote kuna mabadiliko fulani fulani ambayo ni ajabu yamekuwa yakitukia kote duniani.
But before every major change, Yahweh had to send his people to the wilderness to prepare for.
Lakini kabla kila tukio ambalo lilikuwa ni la maana ama la ajabu, Yahweh alikuwa anatuma watumishi wake jangwani.
Genesis 12.
Katika kitabu cha
The first example we see is with Father Abraham.
Mwanzo 12.
And Yahweh had said to Abram, Genesis 12 verse 1, go out from your land and from your kindred and from your father's house to the land which I will show you, and I will make of you a great nation, and I will bless you and make your name great, and you will be a blessing, and I will bless those who bless you and curse the ones despising you, and in you all the families of the earth will be blessed. And Abram went out even as Yahweh had spoken to him. And Lot went with him. And Abram was a son of 75 years when he departed from
Haran. Yahweh akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, wende mpaka nchi nitakayokuonesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako nawe uwe baraka. Nitawabariki wa kubarikiao, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa.
So Yahweh is getting ready for the first time since the Garden of Eden to make covenant relationship through a family of mankind.
Yani Yahweh hapa tunaona kana kwamba anafanya maandalizi kwa sababu ya kuingia katika maagano na jamaa fulani taingia mumbaji.
Yahweh couldn't just pick anybody. Yahweh couldn't just pick anyone. Because the Messiah was going to come through this lineage.
Because sababu Masihi ni lazima angezaliwa kupitia ukoo huo.
So before Yahweh could make covenant with Abraham, he had to call to the wilderness.
Kabla Yahweh afanye haya maagano na Abrahamu, ilimpasa amuite ampeleke kule jangwani.
He had to prepare not just for himself.
And you know, when I see kwa sababu yake mwenyewe,
the scripture tells us he chose Abraham because he knew Abraham would teach it to his son and his son and his son.
Tunasikia kana kwamba yeye mwenyewe alichaguliwa kwa sababu alikuwa atawakabidhi wanao hayo mafundisho ama njia ya Yahweh.
The next one is Exodus 2.
Wa pili ama la pili ni katika kitabu cha Kutoka, ni ile sura yake ya pili.
Verse 11 through 15. And it happened in those days when Moses was grown, and he went out to his brothers and looked upon their burdens. And he saw an Egyptian man strike a Hebrew man of his brothers. And he turned here and there and saw no man was there. And he struck the Egyptian and hit him in the sand. And he went out on the second day, and behold, two men Hebrews were fighting. And he said to the guilty one, why should you strike your neighbor? And he said, who appointed you a man, a ruler, or a judge over us? Are you saying to kill me as you killed the Egyptian? And Moses feared and said, surely the thing is known. And Pharaoh heard this word, and he sought to kill Moses. And Moses fled from before Pharaoh and lived in the land of Midian, and he sat down by the well.
Hata siku zile Moshe alipokuwa mtu mzima, akatoka kuelekea ndugu zake, akatazama mzigo yao, akamwona Misri anampiga mwebarania mmoja wapo wa ndugu zake. Basi akatazama huko na huko, na alipoona hakuwa hapana mtu, akampiga Misri yule, akamficha ndani ya mchanga. Akatoka siku ya pili na tazama watu wawili wa Ibrania walikuwa wakipigana. Akamwambia yule aliyemdhulumu mwenzake, mbona unampiga mwenzako? Yule akasema, ni nani aliyekuweka wewe kuwa mkuu wetu na mwamuzi juu yetu? Je, wataka kuniua mimi kama ulivyomuua yule Misri? Moshe akaogopa akasema, kumbe jambo lile limejulikana. Basi Farao alipopata habari akataka kumuua Moshe, lakini Moshe akakimbia mbele ya Farao, akakaa katika nchi ya Midiani, akaketi karibu na kisima.
So we see that Abraham went to the wilderness, right? For Yahweh to make covenant with him.
Kwa hivyo tunaona kwamba Abraham alienda kule nyikani kwa sababu ya kufanya maagano na Yahweh.
And now Moses had to go to the wilderness to prepare for Yahweh to make covenant with the nation.
Na sasa tunaona kwamba Moshe ilimpasa apelekwe kule jangwani kwa sababu ya Yahweh kujiandaa kwa sababu ya kufanya maagano na taifa.
It's interesting, it talks about Moses going to the well there in Midian. It talks about Moses going to the well in Midian.
Oh, basi naongea kuhusu Moshe kwenda katika kile kisima katika maeneo haya ya Midiani.
I was blessed to get to see that well.
Nimebarikiwa kana kwamba nishaenda katika maeneo na kuona hicho kisima.
When we go to Mount Sinai,
tunapoenda katika mlima wa Sinai,
we actually stop in Midian. We get to see that very well.
Tunasimama pale Midiani na kuona kile kisima.
I'll talk more about Mount Sinai in another message.
Nitaongea zaidi kuhusu mlima wa Sinai katika ujumbe mwingine.
Which is also part of our wilderness journey.
Ambao pia ni sehemu moja katika hiyo safari yetu ya nyikani ama jangwani.
If we go to the book of Luke,
tunaangalia katika kitabu cha Luka,
chapter 1,
Luka ni sura ya kwanza,
verse 76.
Na aya hiyo ya 76,
talking about John the Baptist,
inaongea kuhusu Yohana Mbatizaji.
And you, child, will be called prophet of the Most High, for you will go before the face of Yahweh to prepare his way, to give a knowledge of salvation, Yeshua, to his people by the removing of their sins, through the tender heart of mercy of our Elohim, in which the day spring from on high will visit us, to appear to those sitting in darkness and in shadow of death, to direct our feet into the way of peace. And the child grew, talking about John the Baptist, and became strong in spirit, and he was in the wilderness until the day of his showing to Israel.
Nawe mtoto utaitwa nabii wake aliye juu, kwa maana utatangulia mbele za uso wa Yahweh, umtengenezee njia zake, wajulishe watu wake wokovu, katika kusamehewa dhambi zao, kwa njia ya rehema za Elohim, mwenye enzi wetu, ambazo kwa hizo, mwangaza utokao juu umetufikia. Mwangaza wakao katika giza na uvuli wa mauti, na kuiongoza miguu yetu kwenye njia ya amani. Yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu rohoni, akakaa majangwani hata siku ya kutokea kwake kwa Israeli.
So John the Baptist had such an important job that he was going to be the one revealing Yeshua, he had to be in the wilderness his whole life.
Yohana Mbatizaji alikuwa na kazi kuu sana, kana kwamba yeye ndiye angemfichua Masihi. Ndiye kwa sababu alipelekwa jangwani kwa sababu ya kuandalika kwa hiyo kazi.
I hope you're starting to see why Yahweh is sending these people to the wilderness.
Natumaini kana kwamba tumeanza kuona ni kwa nini hao watu wote walikuwa wanatumwa jangwani.
Because they have to change in gear.
Ni kwa sababu nia zao ilikuwa zibadilishwe.
In commercial Babylon today,
katika mfumo huu wa kibabeli,
every single human being is being brainwashed to one degree or another.
Yaani kila mwanadamu anapumbazwa katika njia moja ama nyingine.
The internet is Satan's greatest tool to brainwash people.
Mitandao ni chombo kile ambacho anachokitumia vizuri sana kueneza huo kupumbaza.
And that's why to clean our brain correctly, Yahweh has to take us out of that system to the wilderness.
Ili nia zetu ama akili zetu zikapate kuweza kusafishwa vizuri, inatupasa basi tuondolewa katika huo mfumo.
I'm not going to read the scripture in Galatians 1.
Sitasoma andiko katika kitabu cha Wagalatia sura ya kwanza.
But you can put it in your notes.
Lakini jiandikie mwenyewe.
Galatians 1:15-17.
Galatia sura ya kwanza aya 15 hadi 17.
Where the apostle Paul also went to the wilderness before his God being the apostle to the nations.
Hata mtume Sauli alipotumwa kule jangwani ama nyikani kabla ya kuonesha kwake kwa mataifa.
And even Yeshua himself,
hata Yeshua mwenyewe,
who had the greatest job in the history of mankind,
alikuwa na ile kazi kuu kabisa katika historia ya wanadamu,
he went to the wilderness to prepare for his job.
Alienda kule nyikani ama jangwani kwa sababu ya kuandalika kwa sababu ya kazi.
Mark 1,
katika kitabu cha Marko,
in verse 9-13,
sura ya kwanza kutoka aya yake ya 9 hadi 13.
And it happened in those days Yeshua came from Nazareth of Galilee and was baptized by John in the Jordan. And going up from the water, immediately he saw the heavens being torn and the Spirit coming down as a dove upon him. And there was a voice out of the heavens, "You are my Son, the Beloved, in whom I am well pleased." And the Spirit at once drove him out into the wilderness. And he was there in the wilderness 40 days, like Israel was 40 years, being tempted by Satan, and was with the wild beasts, and the cherubs ministered to him.
Ikawa siku zile Yeshua alikuja kutoka Nazareti ya Galilaya, akabatizwa na Yohana katika Yohana katika Yordani. Mara alipopanda kutoka majini, akaona mbingu zinapasuka na roho kama hua akishuka juu yake, na sauti ikatoka mbinguni, "Wewe ndiye mwanangu mpendwa wangu, nimependezwa nawe." Mara roho akamtoa aende nyikani, akawako huko jangwani siku 40 hali akijaribiwa na shetani, naye alikuwa pamoja na wanyama wa mwituni na malaika walikuwa wakimhudumia.
So we see even Yeshua himself went to the wilderness to prepare for his most important job.
Kwa hivyo tunaona hata Yeshua mwenyewe alienda nyikani kwa sababu ya kuandaliwa kwa hiyo kazi yake ya utumishi.
We are at the greatest turning point in the history of mankind.
Yaani tumefikia katika sehemu ile ambayo lazima sasa kuwe na mabadiliko ya historia ya wanadamu.
Since Yahweh created Adam and Eve and put them in the Garden of Eden,
tangia Adamu na Hawa waliumbwa na kutiwa kwenye bustani ya Edeni,
from that time mankind has rebelled against Yahweh.
Mpaka wakati huo wanadamu amekuwa ya kwamba yuko na ukaidi mbele zake Yahweh.
And Yahweh has allowed mankind to make his own system.
Yahweh amekubali wanadamu wakapata kuweza kujibunia mifumo yao.
Make his own governments.
Wakuwe na serikali zao.
Make his own education system.
Wako na mifumo yao ya elimu.
And make his own false religions.
Na pia wakapata kuweza kuwa na dini zao bandia.
Which have all been run by Satan the devil.
Ambazo zote kiongozi ni yule shetani.
But now after 6,000 years, Yahweh is redeeming mankind back to the Garden of Eden.
Kini baada ya sasa miaka ya pata 6,000, Yahweh anarejesha mwanadamu katika bustani ya Edeni.
Not to be part of Satan's system.
Na si kwa kana kwamba ameshirikishwa ambaye ni sehemu ya mfumo huu wa shetani.
But to bring the good news of the kingdom of Yahweh.
Lakini wakapata kuweza kulete habari njema ya ufalme wa Yahweh.
And each one of you have been called as an ambassador for that kingdom.
Na kila mmoja wenu ameitwa akapata kuweza kuwa ni balozi katika utendaji wa hiyo kazi.
And my question is, are you ready to serve from day one?
Swali langu kwako ni kwamba umeandalika kwa sababu ya kuhudumu kutoka siku ya kwanza?
Revelation 20.
Katika kitabu cha Ufunuo ya Yohana 20,
verse 4-6.
Kutoka aya ya 4 hadi ya 6.
And I saw thrones, and they sat on them, and judgment was given to them. And the souls of the ones having been beheaded because of the witness of Yeshua, and because of the word of Yahweh, and who had not worshipped the beast nor its image, and had not received the mark on their forehead and in their hand, and they lived and reigned with Messiah 1,000 years. This is the first resurrection. Blessed and kadosh is the one having part in the first resurrection. The second death has no authority over these, but they will be priests of Yahweh and of his Messiah and will reign with him 1,000 years.
Kisha nikaona viti vya enzi wakaketi juu yake, nao wakapewa hukumu, nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yeshua na kwa ajili ya neno la Elohim, na hao walio hao wasio msujudia ile mnyama wala sanamu yake, wala hawakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao wala katika mikono yao, nao wakawa hai wakatawala pamoja na Masihi miaka 1,000. Hao wafu waliosalia hawakuwa hai hata itimie miaka 1,000. Huo ndio ufufuo wa kwanza. Heri na mtakatifu ni yule aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu, bali watakuwa makuhani wa Elohim na Masihi, nao watatawala pamoja naye hiyo miaka 1,000.
We have to be ready to serve from day one.
Inapasa ya kwamba tupase kuwa tumeandalika tangia ile siku ya kwanza.
It says we are reigning with Yeshua for 1,000 years.
Nasema ya kwamba tutatawala na Yeshua mpaka hiyo miaka 1,000.
Doesn't say 999 years.
Haisemi ya kwamba 999.
And we're going to train for the year when he returns.
Na kwamba tutaandalika kwa sababu ndio ule mwaka atakaorejelea.
No, Yeshua is redeeming the whole 1,000 year millennium.
Yani Yeshua anarejesha hicho kipindi chote cha hiyo miaka 1,000.
And it says we will be his priests and kings in that millennium.
Na inasema kwamba sisi wenyewe tutakuwa wafalme na makuhani naye katika utawala huo wa miaka 1,000.
But you got to be ready.
Lakini lazima mwenyewe uandalike.
It's just not going to happen.
Yani haitafanyika tu.
You have to prepare.
Lazima ujiandae.
You have to get every spot and wrinkle out of your garments.
Lazima uondoe kila wana ila.
And it is impossible to do that in commercial Babylon.
Haiwezekani katika mfumo huu hapa Babeli.
Like I said, in commercial Babylon, you're being brainwashed every day of your life.
Nasema ya kwamba katika mfumo huu hapa Babeli, wewe mwenyewe unapumbaza kila siku.
In commercial Babylon, everything revolves around money.
Yaani katika mfumo huu wa Babeli kila jambo yani linaashiria ama linazunguka kuhusu masuala ya kifedha.
In the kingdom of Yahweh everything revolves around faith.
Na katika ufalme huo wa Yahweh kila jambo lote msingi wake ama mzunguko wake wote ni katika masuala ya mambo ya imani.
And that's why Yahweh tells us in the time we're living in now to come out from her and be separate and go to the wilderness.
Ndiyo nyakati za mwisho tunaambiwa kana kwamba tujitenge na tutoke katika na tukimbilie kule jangwani.
2 Corinthians 6
kitabu cha Wakorintho wa 2
verse 16 through 18.
Katika aya hii ya 16 hadi 18.
And what harmony has the sanctuary of Elohim with idols? For you are the sanctuary of the living Elohim, even as I said, I will dwell in them and walk among them, and I will be their Elohim, and they will be my people. Because of this, come out from among them and be separated, says Yahweh. And do not touch the unclean thing, and I will receive you. And I will be a father to you, and you will be sons and daughters to me, says Yahweh Almighty.
Tena, pana mapatano gani kati ya hekalu la Yahweh na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Elohim aliye hai, kama Elohim alivyosema ya kwamba, nitakaa ndani yao, na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Elohim wao, na watakuwa watu wangu. Kwa hiyo tokeni kati yao, mkatengwe nao, asema Yahweh, msiguze kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha, nitakuwa baba kwenu nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike, asema Yahweh mwenye enzi.
You have to go to the wilderness to get to the promised land.
Lazima upitie jangwani ili ukapata kuweza kufika nchi ya ahadi.
The wilderness is the only road to the promised land.
Kupitia jangwani ile njia pekee yake iliyopo ya kwa sababu ya kufika katika nchi ya ahadi.
And in scripture, where does that road start?
Na katika maandiko hii njia inaanza wapi?
The road starts with covenant relationship.
Yaani hiyo injili inaanza wakati mtu anapoingia katika maagano.
The road started with Father Abraham when he made covenant with Yahweh.
Hiyo injili inaanza wakati Abraham alipofanya maagano na Yahweh.
The road started with Yeshua when he started the new covenant.
Pia hiyo injili inaanza na Yeshua wakati alipoanza agano jipya.
The road started in each of our life when we were baptized and we started new covenant.
Hiyo injili inaanza maishani mwetu wakati tulipobatizwa na kuingia katika agano jipya.
And when we're talking about the wilderness,
wakati tunapoongea kuhusu hiyo jangwa,
where did Israel make covenant with Yahweh?
Wana wa Israeli walifanya haya maagano wapi na Yahweh?
Where did that wilderness road really start where covenant was made with Yahweh?
Hiyo njia yao ilianza wapi wakati walipofanya maagano na Yawe?
It started at Mount Sinai.
Ilianza hapo katika mlima wa Sinai.
You know, for 3,500 years Mount Sinai has been closed.
Yapata sasa kama miaka 3,500, hayo maeneo ya kwenda Sinai yalikuwa yamefungwa.
And only now, in the last couple of years, has it been open for us to go there.
Na hata nyakati za mwisho yapata miaka tu michache ambayo imerudi nyuma, ndiyo nafasi ya mwingine imefunguliwa ili sisi tunataka kuweza kuenda pale.
And can we preserve all these things in Mount Sinai?
Yawe yeye mwenyewe haya mambo yote aliyadumisha pale nyakati hizi.
The altar of Moses. The altar of Moses.
Oh, basi yale madhabahu Moshe aliyatumia.
The cave of Eliyahu.
Yani ile shimo ya Eliyahu alipojificha.
The split rock that Moses hit and the water came out.
Una mwamba ambao Moshe alikopo ukatoa maji.
Yahweh preserved all these things for 3,500 years for us today.
Yahweh aliadumisha kwa sababu yetu nyakati za mwisho ya mpaka sasa miaka kama 3,500 ambayo imerudi nyuma.
Because the real wilderness journey starts at Mount Sinai to Mount Sinai.
Ni kwa sababu, yani, hiyo jangwa kweli ilianza kutoka kule mlima wa Sinai na tena ikarejelea tena kule katika mlima huo wa Sinai.
And the fact that Yahweh did not open that door to Mount Sinai for 3,500 years, but did now, just proves that we are in the end time.
Ndipo ile na maana kana kwamba hiyo njia haikufunguliwa miaka 3,500 ambayo imerudi nyuma, lakini ni sasa imefunguliwa, inaonyesha kwa uhakika kwamba tuko nyakati zile ambazo ni za mwisho.
The wilderness journey has begun.
Yani, hiyo safari ya kwenda jangwani tayari imeshaanza.
Are you on that road?
Je, wewe uko katika hiyo njia?
Our next message I will give after this will be, where is that spot that Yahweh chose from Scripture to take His people to?
Ujumbe wangu wa pili sasa unaonesha kabisa ni wapi ama ni sehemu gani ama ni nchi gani ambapo Yahweh alisema kana kwamba atapeleka watu na kuwaficha.
So we'll take a short break and come back. Yahweh
bless.